SMG.
Mr. Convis. My baby Coco number one. PC from Chuga. My baby Coco number one. PC from Chuga. Umenishika kwenye sia na kukabidhi moyo. Umenifuta kule kulia, sikuizi kulia sili tena. Hapo zamani sijawahi kupendwa, kila nilipopenda nilitendwa. Ikawa nikulia, nikulia, kuna muda ngechukia dunia. Sevi napendwa na enjoy na nabembelezwa nikitaka kula. Sevi napendwa na enjoy na nabembelezwa nikitaka kula. She is my number one. Be a love, my love. She is my number one. Be a love, I love you. She is my number one. Be a love, my love. She is my number one. Be a love, I love you. Ni mrembo, ni beautiful. Umeingia kwenye moyo, kwenye ubongo wangu. Shikamo, twiga Kilimanjaro. Kilimanjaro, Kagoma, Sishalon, Sishalon, Kanitobara na pwani, kanileta ngare na ro. Mama Malone, she is my number one. Hurricane again, kuwa umenifuta kule kulia, squeezy kulia sili tena. Hapo zamani sijawahi kupendwa, kila nilipopenda nilitendwa. Ikawa nikulia, nikulia, kuna muda ngechukia dunia. Sevi napendwa na enjoy na nabembelezwa nikitaka kula. Sevi napendwa na enjoy na nabembelezwa nikitaka kula. She is my number one. Be a love, my love. She is my number one. Be a love, I love you. She is my number one. Be a love, my love. She is my number one.